Okay, akakari ashikabagaye.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Dear baby mama, bana mwana na iwezi foto. Responsibility zinikana. Veni zonda chape ni drama.
Sasa mova mashampeni nikaenda kunchito wa palamini every time kupezeka mushabini wana kumusia eka chape munyumba dear baby mama I hate your drama dear baby mama I hate your drama you are so lovely koma mumutima ndiwe mfwiti you are so lovely koma mumutima ndiwe mfwiti. Baby mama, bana mwana na iwezi foto. Responsibility zinikana. Veni zonda chape ni drama. Muzani fundisa. Bana mwana na iwezi foto. Responsibility zinikana. Veni zonda chape ni drama. Muzani fundisa.
Nima kusira madola yokwana. Mamoto kauli na yomokwana. Kwanza koba kumbwila bakalangana. Yonze waka ni makusira madola yokwana. Mamoto kauli na yomokwana. Kwanza koba kumbwila bakalangana. Yonze bakalangana.
Selfish romance.
Ni makufakila.
Yonze munaiti.
Ni makufakila.
Bedroom energy.
Ni makufakila.
Yonze munaiti.
Ni makufakila.
Dear baby mama. Bana mwana na iwezi foto. Responsibility zinikana. Veni zonda chape ni drama. Ni drama, muzani fundia baby mama. Kupala mwana na iwezi foto. Responsibility zinikana. Veni zonda chape ni drama, muzani fundisa. Kupala mwana na iwezi foto. Responsibility zinikana. Veni zonda chape ni drama, muzani fundisa.
Ink Records.
Exclusive from ZambianTunes.com.